kuthamini kama dola. Wala usije ni chora. Kaniletea ukora. Chochoto nachotaka won't decide. Kwenye mabaya won't deny. You're my baby, can't deny. Baby.
You got my spirit to rise and pop it. She like a rat and a record like a puppet. You got my spirit to rise and pop it. She like a rat and a record like a puppet.
Itakuwa ni lini au saa ngapi?
Lini saa ngapi?
Natakuwa ni mzawa wa wapi?
What is love, what is love, what is love? When you wanna fall in love with somebody.
Kipasima ujanja, baby.
Yap, yap, yami nitam kubali,
yeah. Amfunema ujanja.
Ujanja, 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 ujanja.
Asiyeni kwa mganga.
Mganga, mganga. Mganga, mganga.
Iweja mama lava, lava. Hakuna expire, yeah. Nitalinda na kulea, lea. Kama mtoto wa jana.
Kuna mimi kukupata paka kuwa wangu my queen. Niki kuzi mami tulia na mimi. Yanda nitu ya malize chini chini. Si wajua mwanzo wako we na mimi ya. Kukupata paka kune jibundi ya. Niki kuzi mami tulia na mimi. Yanda nitu ya malize chini chini. Nikitaka hile kitu baby wangu come now now now. Give me some more baby now now now. Look at my eyes baby now now now. Sex in the morning now. For me, baby, now, now, now. Hey.
Bring it on over. Don't bring me, baby. Don't let it, baby. Don't flex it.
Itakuwa ni lini au saa ngapi?
Lini saa ngapi?
Natakuwa ni mzawa wa wapi?
What is love? What is love? What is love? When you want.